mpenzi wangu. Zion, Zion, it's a blomaki harmony. Inspector G.
Imboka yosi, imboka yosi, imboka yosi.
Hello mpenzi, let me give you what you wanted. Angaba husomba kameti, ngakuyetana. Mpenzi wangu, nakupenda uko moyoni. Sisi lala bila wewe. My baby, oh God, rohoni yangu. Nawaza we mpenzi, hata ukuwe mbali na mi. Nawaza we tu mpenzi.
Imbo kayosi.